Ricky Melody's Touch.
Mama, 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 my. Le, 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 le.
Ulivombika, umekosa kasoro Little skin, hotumi mkorogo Usha wadadisha, miwa maliza Paka wade vigogo, kichuna Nipe losi, nipe moro Nijua siku takufa, sijojo ni lini Usinipe hede Paka nishindo kusoma sababu, kisha shapenda Tena, kau kijua wendo nyote yambo maisha Unanyongoza, kira kuchapo Nemini komini, sina time na mirupo Wee, you're my only one Napo angu kanya kote, nipe love, nicheke Wodo ni tosa, niso kumbuke Nipe love, nicheke mama usi ni chopweke Ongeza mapenzi, ni hisu tam Ongeza mapenzi, siye kashona ham Ongeza mapenzi, ni hisu tam Ongeza mapenzi, kichuna usi ni kumu
Wewe, mama, mama Unipo mpenzi, matamtam Sinye nyoji, chanzi miko jukumu
Kwangu, na kupenda na kutaji uwe mama wa wanangu Kwanza umekubalika Hakibida we na hisi jekamilika Nipe love niteke, wado nitosa Niso kumbuke, nipe love niteke mama usi netopweke Ongeza mapenzi ni hisu tamu Ongeza mapenzi siji kushio na hamu Ongeza mapenzi ni hisu tamu Ongeza mapenzi kichuna usi nikumu Melodies touches.
Classic.